abazali lamaqembu intuku emkhubeni wawuhlupho babomkhulu usungena thina uyisikhokha ngempela sengikubona ngizoyithilela ngomaqembu uzozungizwe ngithini stand my ground izyalo zabazali ngizolanda okwasekhaya angikusaphi
uyisikhokha ngempela.
Some folks are looking down, some say I'm shuffling.